Optimus Fika, Tina, Isa, Victory, Pirate, Colabo, Kudo Mwato, Mambo Bado.
Kuna kijana moja kutoka South Jo, kijana mwenye lebo kama Nike Jo, mnafaa kumwona akishika Mike Jo, mikono juu ya hewa kama kite Jo, kama safari hatari na gari Jo, kama toma hatari with the honey Jo, kama wewe si sister kutani Jo, kama sija kutaja samahani Jo, wimbo hujaisha bado kuna wakati Jo, kama bado hujajua jina Jo, nani mwenye rhyme tamu kama Tika Jo, nani mwenye kupiga Mike Tisa Jo, nani mwingine isipokuwa Isa Jo, Jesus nikishika Jo, mamanzi wanawika Jo, kwa Mike hata sita Jo, oya, oya Jo, kisha ni yangu shirime kidati Ma MC amna bahati Jo, Isa yu hatari rhymes kali juu ya mali halali hi-fi Jo Nimeshika sita achilia Jo Mpaka wakati zenyu safifia Jo Nipeni mangiri sitaki mamia Jo Sitaki shetani nipeni malkia Jo Ni mwanamke kama wewe mbona waringa Jo Ni mwanamume kama mimi mbona wamnima Jo Ama ni sababu rap bila Isa Jo Ni kama kiss bila modo ni guika Jo Weka sahani juu ya meza ugopa DJ Cheki vile MC wana sorora Mimi niweke mike chini watangoja Kama nkuroga Isa mchawi namba moja Moja, lakini ngoja Why do you really wanna punch inside Joe? I wanna know, I really wanna know like Joe And then I wanna flow like Joe Give me my dough, I really want my dough like Joe Ni all this, ni aji, sasa, mambo Cheza na isa mchezo kando Joe, huno mwanzo mambo bado Joe, kisha ni yangu sherehe mskidati Ma MC amna bahati Joe Isa, yu hatari, rhymes kali hi-fi Jo, ni Kevin William Jr. on his house Jo, Malin Mariam Reshma aka Jo, Belinda Sandrangari St. Mary Jo, Anva Judy in Valley Road Jo, Abin Jenad Mwaura in Martini Jo, FBI homeboy DJs in Nairobi Jo, Freya Nazaur DJs in Mombasa Jo, Mike Bob George Chris Philly Five Star Jo, Rahman Antonia in Agiba Jo, my dolphin Rose From Musinga Jo Uda Turea Hadia from the villas Jo Mabeshe wote ambao rada wamenyita Jo Nimo na kibibi popote machulia Jo Ache ni julikane pirates wamefika Jo Na kalfaiza fambia pesa nimepata Jo Bila shaka kesho kagomba katanasa Jo Rayo Jono Tony na Saidi Jo Kenya nzima album na waahidi Jo Rapo mderia kweli aweza kuwa mimi Jo Decision kama hiyo na wachia nini Jo Capital Nation kiss kila station Jo Club up to JK every section Jo This song's for you to help you cause tension Jo Every section Jo Every session Jo Kama ni pesa pesa jaribu kupata Jo Kama mamanzi mamanzi nimewanasa Jo Now to town Nairobi to Namanga Jo Coast to coast Kisumu to Mombasa Yawa To crispy do the dodo koro Yawa O dodo ki where milungo ni Yawa Where my meat meat miss kabisa Yawa Think I'm joking penjuru kata isa Yawa Isa wa se choco cloud number tisa Yawa Ko walk out trave nyaka tugarisa Yawa Ay yawa Let me pumzika Let me pumzika